caggal balɗe seɗɗa e lewru sumayere luumo jamaje no heewi jamaare waroɓe ne sooda e sonnoɓe guineji du iri sukkar e nebban yaade lemuje no goodi ley maggo sanne cittatan woni heɓtake nder luumo ngo caabe muɗum min jewtiɗi e luumoɓe tawaɓe nder makko ɓe mbimin ko ceede guineji ɗi no gon ni to tawano wala fuu ko ɓeyda ley mum ɓe ngala anniya ɓeydude ceede guineji ɗi ley lewru sumayere nde
sukkar e nebban no goodi ko yirnam nder wakkati o sukkar tan ceede mum ɓeydi kankay baasumayeere warayno nder wakkati o tawan ɗe ɓeydake seɗɗa condi sukkar sappo ni deka dow mum amma pake on kay to andano ɗon ni woni keme ɗiɗi sonnete nokku fuu neban tammalde kaka litereeru neban hemre e lasoy tati wonno sonne bido e litereji nayi kamdu keme
jeenaa
waroɓe no sooda ɓe e luumoɓe ɓe haalaji muɗum wona gotum ɓe kolli ko guineji ɗi no caadi sanne sengonga yeruno maymu garɗo fa sooda guineji wiiri gam leyru suumayi yindu natude ndu waɗi ko ɗum caadi
to minni luumo amma de gonga mi tawi li'orɗum fuu yaadake misali denno tamati lasoy ɗiɗi heƴima puroɗa amma hannden ko lasoy ɗiɗi furatako albacce kam kay kilo kilo yimɓe connirte ɓe acci waɗude jowo jowo eɓe connira himɓe miɗo mila sumayere wonde no warde ni waɗi yaada o fuɗɗa dennede sumayere nangi sayni muñi
bakole jeɗɗire wittide nde Sadu Saydou ministre kawjiɗo filla lumago watti dande e lumoɓe ɓe e wiide to ɓe ɓeydu ceede guineji ɗi gam Allah e lewru sumayndi.